Bana Uganda vaba nubasabiduwa kufaye nyo kwekeweze ndwadde nadaleze zita sigibwa ezima nyidwe nyo omulinezo ezite leo butafiwa kwenyo ukuri obulwadde wanarubiri omulungereza sikosero nadala abantu aba vila wabulina matibana bagenda fumbiri ganwa okusaba kuno kukoleddwa akulira essomero lya Seta High School Malala mu bitundu eby'emukono Boniface Sebukalu mu bubaka bwatise omu ku basomesa aba Seta High Mire Mugenyi mu ddwaliro ekkulu e Mulago eddwaliro mu ddwaliro ly'abaana abatawanyizibwa obulwadde obwa sikosero asinziddeyo n'abaako by'ayogera.
Buli muntu alina obuvunaanyizibwa okubanja eddembe
kubeera ne Nalubiri tekitegeeza nti omuntu agenda kufa, wabula omuntu asobola okubeerawo naye ng'abeerawo atya. Balina eddagala lye beetaaga, baliyita hydroxyurea. Eddagala eryo lya ssente nnyingiko ng'omuntu owa bulijjo talisobola. Empeke emu eyinza okugula okuva wakati we siringi 10 oba n'okutuuka ku 15. Abamu baba beetaaga empeke nga 4 olunaku z'alina okumira, ye milligrams 12.
Mubemu ku bintu bye batutte mu ddwaliro lino okudduukirira abaana bano, mubaddemu eddagala erijjanjaba obulwadde buno, kw'ossa ebintu ebiwerako ebikozesebwa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo, era n'ategeeza nti bali mu kunyikiza empisa eyabateekebwamu omutandisi w'essomero essomero lino erya Seta Schools. Yatandika amasomo ga Seta Schools. Minisitule w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu, Oweekitiibwa Honorable Dr. John Kuzisu Muyingo n'omukyala Rose Muyingo, empisa y'okuyamba abantu n'okulaba engeri gye bayinza okubasika ku mukono, abamu ku bakulembeze b'abayizi n'abalala bonna abaddewo balaze essanyu n'akabonero k'okuyamba bannaabwe naddala abali mu bwetaavu.